Hāin Māori. He whakahaerenga Māori e ora ai te tangata. He kaupapa whakahirahira a Hāin Māori e akiaki ana i te hunga rangatahi ki te kori tinana i raro i ngā tikanga a te iwi Māori. He maha ngā hua ki te mātātahi o te uru mai ki Hāin Māori, anei etahi e rarangi mai nei. Te tuatahi, te taha tinana. Ka mau kē te wehi o Hāin Māori hei huarahi kori tinana, hei huarahi hauora anō hoki. Ko ngā momo hākinakina, ko te oma, ko te eke pahikara, me te kauhoe. Katoa e nei he mea whakapakari i te tinana me te manawa tītī o te tangata. Ki te uru te rangatahi ki te Hāin Māori, ka re kore ka whanake tōna taha reretahi, tōna kaha, me tōna pingo retanga. Tuarua, te taha hinengaro. Mā te whai wāhi mai ki Hāin Māori e pakari ai te taha hinengaro. Ka mutu, ko te kori tinana te tahi huarahi hei whakamauru i te taumahatanga me te he manawatanga o te tangata. Waihoki, mā te kori tinana e piki ai te wairua. Narunga i te mea he wairua hāpai, he wairua whakatenatena tō te kaupapa o Hāin Māori, ka tipu mai te wairua tūhonohono i wāinga i te hunga mātātahi. Tuatoru, te mana Māori. Ka whakanuia te ahurea me ngā tikanga Māori e Hāin Māori, mā tēnei e tūrangatira ai ngā rangatahi i te ao Māori. Kei uru mai ngā rangatahi ka whai wārātou ki te ako i etahi tikanga me ngā kawa, i te mana o te whānau, me etahi āhuatanga o te manaakitanga. Tuawhā, te whakari te whāinga. Ka noho ko Hāin Māori hei whāinga mā ngā rangatahi. Mā te whakangungu mo tētahi kaupapa e ako ai rātou i ngā tikanga e pāna ki te whakatau me te whakatutuki whāinga. Ka mutu, ka ako hoki rātou i te hiranga o te manawa nui me te manawa roa. Kei whea mai tēnei kaupapa mā te hunga mā tātahi. He kaupapa e pakari ai te taha tinana, te taha hinengaro, te ahurea, me te āhei ki te whakatutuki i tētahi whāinga i raro i ngā tikanga me te ahurea Māori. Torohia te pai tukutuku www.hāinmaori.com mō ngā kaupapa ki tua. Kia pai mai hoki.